Matendo yako baba, yanaonesha venye wenye mkuu. Sifa na utukufu, pokea zote kiwa juu. Hapo zamani, naposoma na kutamani. Wafilisti walidhani, Goliathi ndiye powerful. Ukabadili mchezo, Daudi akawa juu. Wewe ni nani, Mungu asiyeshindwa jamani. Waza shetani, badilisha yote kichwani. Almighty Father, remember them. We don't want them of our state, so we pray for them. Young generation never lost again. With the me one day, we know you are perfect indeed. If you see us in pink, akudanganye ndiyo powerful. Inapa ujue, Mungu aliyejua ndiye powerful. Almighty Lord, you are powerful, powerful, powerful. Almighty Lord, you are powerful, powerful. Powerful.
Waliona kupanda milima na magorofa, ndio powerful. Wakidhani mtajiri wa ujanja kumbe ni ulofa. Daja safu, mvua hulinyesha, baba ukawahibisha. Listen, feed this speed and pick it up, pick it up, pick it up, pick it up.
Wacha ni wa show, hapa hapa kwenye show. Wengi wanalazika kutoka kwa mzee bila Yesu Christ of the Reich. Royalty without reality, rich modality, diaspora, board, impurity, cause anxiety, the strength, society, come to Jesus, I'll see you. Mungu ni mkuu, cause yeah, you go juu, juu, I'll see you. Aha, woo!
Ibilisi asipinge, akudanganye, ndiye powerful. Inafa ujue, Mungu aliyejua, ndiye powerful. Almighty Lord, you are powerful, powerful. Powerful, Almighty Lord, you are powerful, powerful, powerful.
Yeah, producer Finlay, Daniel Sam Records, Lucy Kamau, SP, Manu.